umkhosi wakusasa siwenzela e-amphitheatre koBulawayo. Sizobe senza lokho okubizwa ngesilungu wathi manifesto. Imanifesto yethithelwa okuningi kakhulu kakhulu laba abantu basemakhaya abahlala ngasemakhaya bazobona ukuthi hayi ngempela i-MCCC ekhokhelwa ngumama uSipho kuningi kukhule abalungiselele khona ukuthi impilo zabo ngempela zehluke kakhulu futhi zifane nabantu abahlala emadolobheni. Kukhona okuningi azokhuluma ngakho, okunye sengingakuthinta nje engingafuni ukuthi ngikhulume kakhulu kupresidenta kakhulum into zamanzi nento zabo-electricity nento ze-sanitation ngizokhuluma nje ngazo kakhulu kusasa. IZimbabwe nje yonke nayo nabahlala emadolobheni kuningi azokukhuluma kusasa upresident okuzochaza ngempela ukuthi iprogramu yethu iprogramu ngempela efuna ukuthuthukisa ilizwe elise phambili. Asizilithembisa abantu amanga, asizilithembisa abantu into engekhoyo. Sizokhuluma ngento enizoyibona nawo ukuthi uma ikhalkuletha ngempela imethi zakhona ziyahlangana.
Lona ibandla seliliqoqe kuhle yini lahlangana kuzo zonke izigaba zelizwe?
Hayi, ibandla selihlangene wena mfowethu. Ngempela kukhona lapha nalapha isinenkinga khona, kodwa ngubani ongenayo inkinga? Uyabona, ngoba ngiyazi ukuthi singasahlangana nazo izo lezo abanye babefuna ukuthi bakhathe ngodlame iphathi babaleke nayo baqhubeke ngobandlululo nazo zonke lezi zinto ezimbi. So kukhona leyo emsibizwa ukuthi housekeeping that we are doing, kodwa siyangijabulisa umsibizo lesi esiwenzile. Hayi, kuhamba kahle. Ake ngisazelanga indaba yokulonta ngoba abanye bathi njengoba silonta kobulawayo ukuthi sisebenza kobulawayo kuphela. Hayi, akunjalo.
Ungathini kubalandeli bebandla lenu loZulu nje jikelele phambilini kwakusasa?
Hayi, into engayisho ukuthi kusasa wonke umuntu akazi amphitheatre koBulawayo. Abangasoze baphumele kuze amphitheatre koBulawayo, sizobe sikhona kuFacebook sikhuluma ngeprogram esinayo eyeZimbabwe. Iprogram njengoba sengithile ukuthi ngesaba ukuthi ngikhulume kakhulu upresident engakakhulumi, kodwa mase upresident ekhulumile ngizoza njalo kuwe mfakazi sikhulume ngempela naze ngichaze. Kodwa nawe nje uma ulalele kusasa sizoyizwa ukuthi hayi ngempela iprogram yeZimbabwe ikhona la, ngokuba siphethwe ngumama manje ento mama njengobusazi ukuthi into zabo lezi bayazi ukuthi ekhaya bayazi kuthatha noma kuncane kanjanani bakunazi isenze kugcwale wonke umuntu uzonakekelwa.